kun radio sagale americati radio sagale america utata ga bega jumaatat galgal keessa salama walakka jin ga bega sasaditti meter bandi digdemilam digdemishani suddum tokurat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajal gaba radio satellite nail saati full facebook genya ratkaninen dagefatten dagefato tagenya kamolten kitata dolis sagal barakumal mafkuda sagal akalakobse ethiopia timmo adolis salama barakumal mafkuda tokko an kesumesan kesan namodan diki
wala tolan sora la khedam tu biya sanit ethiopia fertra neger yuma jabe fatan gane tokke jirani katulle wonni sila hakdan sawjeta momal gar gam ertra hakdan sanujeta mnejeda human rights watch wan arisatum hesa tokko
namoon abaa waliin hidhata qabu jedhamne bakka daddaarraa guuramne jedhan moraa leenjii sanqallee keessatti kaleessarraa jalqabanii akka nyaata lagataa jiran dubbatu mootummaan immoo kijiba jedha. Ajjecha Benishaangul Gumuz keessatti dhiyeenya raawwatametti namoonni shakkaman 14 qabamu isaanii dubbatee jira mootummaan. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya hammaduuf gara toraatti deebina.
President in America namiya disatir mormo Twitter ifirata barresu do wunden daw jede dubumur mani murti olana America dubitana ardmor mani murti huneni armandurale mani murti olana aduntatin kha murti gadana len tanumumure meuleti President Trump ana mo dubitan oliyetan President Trump namiya disatir mormo Twitter ifirata barresu do ak mani murti America jedeti Trump ya rufi barresu nama keessatti dhowwuun danda'u akka seera Ameerikaan bultoonitti tokkeessoonni seera Ameerikaa tokkeessoon iyyuu nama yaaduu fi barreessuu danda'a keessumattuu iyyuu warri biyyi bulchan faati yaadu isaanii nama isaanii mormu dhowwuu hin danda'an. Muummeen ministeer Biriitan Theresa May Ameerikaa ambaasaaddara biyyasii ka pirezidaantii Tiraampiin dubbii waltida deebiti kan jabeessitee gargaarti. Deeggartillee akka oduu gad baatetti ambaasaaddara Kim Darochi pirezidaantii Tiraampi nama yara qabu homaallee hin baanee jedheetiin dubbate. Dubbiin sun dhossaan gad baate. Bultoota Biriitish kophaatti mari'atanii hariyyummaa Ameerikaatiif Biriitish jajjabeessuuf ambaasaaddar kan achi jijjiiruuf walii galanii taatullee Theresa May nama kana yaada isaallee taanaan hujii isaallee takka jajjabeessit dubbatte. Ameerikaan mi waraana doolaara biliyoon 2 miliyoon 200 ta'u Taayiwaaniif gurguruuf kurfo jirti. Bittatana Taayiwaaniitti gaafate. Akka ejensii ministeerittis waraana Ameerikaa kalee jedhetti mi waraana kan keessa taankii tokko duwwaa 8 M1 lamti jedhan Abrahaamii fi misaayila gurmuut keeyyatan ka 250 taatu misaayila taankii gubuu danda'an 1,500 fa'a taatullee mi waraana kun jiraachuun nagaa naannoo suniitiif waan yaaddessan qabu jedhu. Raaduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaa fi Eertiraan eegee waraanii hariyyummaa isaanii jabeeffatan ganna tokko keessa jedhan akka dhaabii mirga namaa damee Afrikaa jedhetti Eertiraan jajjabin gam kanaan guddoo waan hedduu hojjechuu qabdi. Ministeerii Haajaa Alaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal immoo mootummaan isaanii gam kanaan akka dansaa hojjechuutti jira waan hedduu irratti hojjennaallee jedha. Bombiin torbaan dabre kaambii baqaa Liibiyaa keessatti nama 50 caalfitte nama 130 caala mammadeessiti. Biyyi sun ammallee akka gabaastuun VOA Heather Murdoch oduu nu ergine jettetti ammallee nama hedduutti achi ba'uuf yookaan immoo achi baqachuu fi falachuutti jira. Jalannee nutti.
Sagalee mormii dhaga'amu kun dallaa mooraa godaantota dhibba hedduun keessatti hidhamanii jiran marsuun kan dhaga'amudha. Kunis haleellaan boombii gaggeeffame waaltaa kana hanga tokko diigee hedduun egajjeeffamanii booda du'a qofa eegganna gara laafinni dhala namaa hin jiruu jedhu. Kanaafis nu gadhiisaa Liibiyaa keessaa nagaan nu baasaa jedha gaaffin isaanii. Fageenya hanga tokkorraa wal waraansi gaggeeffamu ni dhaga'ama. Maatii warra kaanii hin hidhamin jiran garuu ala ciisanii lafa dhaqan hin qaban. Maatiirra hedduun dugugamiinsa sanyiif wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessuun gama jiru. Liibiyaa keessattis wal waraansa dhiyeessuudhaan dhumarratti bakka yeroo hatattamaaf keessa da'atanii turaniillee ari'aman. Na'imaan yeroo 7 tokkoof iddoo kana ka jiraatte yoo ta'u. Manichi gaarii miti balbala foddaan qabu keessa turuu fi nageenyaaf sodaachisaadha jette. Manneen hidhaa handaara magaalaa keessatti dubartootaaf ijoolleen rakkataa jiru. gaaf tokko ni baana abdii jedhu qaban. Hangi tokko hiyyummaa hamaa Naayijeeriyaa keessaa dheessanii harka namoota seeraan ala nama deddeebisan bu'an imaltuu dhumasaa hin beenneef Afrikaa dhihaa keessaa ka'an. Awurooppaa dhaqqabuun namoota seeraan ala nama deddeebisaniif doolaara 10,000 hedduu hin kennan taanaan rakkootu isaan mudata. Marsiin mucaa baatii 8 qabattee hidhaa jirti. Ni duutaa yookaan ni maraattaa nama gatii tokko hin qabne taata waan gootu tokko hin qabdu jette. Gara Awurooppaa dhaqqabuun hammaataa deemeera yeroodhaa gara yerootti. Garuu akkuma godaantota hedduun jedhan lafa kaanetti deebi'uun waan ta'uu danda'u miti jetteetti.
Oduu namaaf qabu gabaabduun tana waan asitti dabala.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni sababa abaa'u waliin hidhata qabdu jedhamuun qabamnee jedhanii fi maqaa leenjitiin akka mooraa sanqallee keessatti ugguramanii jiran dubbatan kaleessarraa jalqabanii nyaata lagachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gaaffii tokko malee ji'a tokko oliif mooraa leenjii kana keessatti dararamaa jirra ka jedhan namoonni kun namoonni mooraa sana keessatti hidhamanii jiran 4,000 akka ta'anii fi hiraarfamuu malee leenjiin isaaniif kennamaa jiru akka hin jirretti kan isaan dubbatan. Biiroon nageenyaa bulchiisaa Oromiyaa immoo mooraa sanqallee keessatti namni nyaata lagate hin jiru jedha. Saahidaam Xootu gabaase.
Kaleessa guyyaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 5:00 irraa jalqabee mooraa leenjii sanqallee godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti argamu keessatti mormii lagannaa nyaataa gaggeeffamuun isaa dhaga'ame. Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti namoonni Oromiyaa guutuurraa sababa adda addaatiin mooraa kana keessa jiran 4,000 yoo ta'u isaan keessaa immoo 100 dubartootaa jiran. Namoonni mooraa leenjii kana keessa jiran aangawoota mootummaa, barattoota, abbootii qabeenyaaf namoota hojii gosa garaa garaa irratti bobba'anii jiran akka ta'an kan ibsu maqaan isaa akka hin dhahamne kan gaafate sababni ittiin gara hidhaa deemanii amma immoo mooraa leenjiitti dhufan hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu kan jedhuu fi sababoota birootiin jira.
Amma nuyi edda dhufne jiru tokko ni jira. Hidhata diinaanii jedhanii maqaa isaa harka caasaa fi hundaa fi dormee shakkilaatanii inni kaan immoo oomoo kan dhabdanii jedhaniiti kan isaan hunda kana fidan saamsuu qaama sagalee dhufe. Kana irratti godina irratti kan ji'a 4 kan hidhame jira, ji'a 5 kan hidhame jira, ji'a 3 kan hidhame jira, ji'a 2 kan hidhame jira. Minimamii namni achirratti kan hidhame ji'a 1 hidhaa amma kana hidhamaa tureetu amma immoo fe'amee dhufe as. Mooraa sanqallee kanatti nu gashan immoo leenjii haaromsaa fudhatte jedhanii ji'a 1 finneerra. Waa tokko nuun laanne nuun jalqabsiin amma irratti yookiin waan nutti maa'inne nuun yookiin balleessaa keenya nutti maati mana murtiitti nu dhiyeessaa. Kan sanaala ammoo wanta jiru nuti waaqa. Innaan qaamni kana deebiisaniif kennu nu bira hin jiru nuun hin beennu nuun jedhatti gaa warri mooraa sanqalleetti gaafatamaan kun.
Namni kan biraan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka dubbatetti mooraa leenjii sanqalleetti erga dhufanii dararamni guddaan namoota irra qaqqabaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himi.
Rakkoon irra gaheerra mana yaalaa oollee mana yaalaa dhanneen naan hakimiin isin hin yaalu baajeet addanaan qabdan eegale akka kanatti nu deebise baddii keessa ciciisaa ol deebite dubartii gadameessa keessaa fi gidan galuu sadafiin rukutamte begiirraa kan dhufte kuburirraa kan dhufte sadafiidhaan tumamte gidan galuu spaayinaal koordiin citee kan jiru jira amma deebine ol deebine siree irra ciisaa irra qorichoolee keenyaan bakkee erge deebitan naannoo daangeessanii jiru. Midhaan nyaataa hin jirru inni kan dhiibbaa galaachaa qaba nyaata hin malle fidanii sitti naqanii akka itti nama dararaa jiru.
Mooraa kana keessatti qabiinsi mirga namummaa baay'ee yaraadha kan jedhe namni kan biroon erga bakka jireenya isaaniitti ji'oota 3 ol olii hidhamaniin booda gara mooraa leenjii sanqalleetti erga dhufanii maatii waliin wal arganii akka hin beekne dubbate eessa buutee keenyas maatiin hin beeku jedhe.
Shanii dhalanii akka keessaa sun ta'in mana keenya keessaa sireerraa nu qabate. Dhibba keessaa 80% hojjetaa mootummaati. Inni kaan immoo qotee bulaa nama karaa hojjetatu barataa kutaa 10 keessa jiru. Akkuma kanas immoo dubartiin ulfaa gara nama 5 kan ta'an nuurratti godhamaa jiru kun waggoota darban baroota darban sirna wayyaanee keessaa yeroo kolaafama ture irratti keessatti ture isarraan garaagaramaa nu waan irraa nu qabnu. Nuyi qonqoon dhuunee ijoollee keenyas arginee beellu lafa namee buune nuyi keessa akka jiru yoo nuyi beeku jiru.
Dhimma kanarratti biiroon nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa gaafadheera. Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaati. Namni nyaata lagata hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Bartoota irratti miidhaan gahaa jira. Tajaajila wal'aansa fayyaa argachuunis hin danda'amu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saahidaam Xoo Finfinnee.
gabasa tanu tichena benishangul gumuz godna matakkal ana mandura ke satil beta dibre namota torba jesut kanen shakkaman namun kudafur qabaman jechudan biron nagenyana ni charubete jira meshalen isani tifayeda man jedamef tiyewanis qabamu sani dubata biron kun gabratin mo jiratonni ana mandura ganda gennet maryam jada mukesa jiratan nagenya kenya afsodan jechudan garananno amarat bakatani juru jechudan jiratan tokkudubete jira nanno amara wajjin mariyachudan halijuru tasgabesu yala jirajiru angawananno benishangul nakor malkatu gabas
nanno benishangul gumus godina metekkel ana mandurat tilbete derbe jechunis wotawajji sorduma kuma lamafratokku genda enete maryam itoliti buinse umamen nemostor wakanjesan chekemtotni kudafurtan qabamani rujadan ogganan biro nagaf tasgebina nitta obwa berrabayeta meshaleni tinisan immabaan jedame qawento qofi tiyawon heddu qabamuda obwa berran kan voe kimen nemotni qabaman kunnin addecharaw wotame folitti buinse umamekesa harka qabu jedamun shekkamani qabamani jedan obwa berran namota qabaman kesa hojjetan qonna nichato ko jirajechun dubeten namota folitti buinsan medani turan qodato kotanis hospitala awit yali argacha jirujechun dubeten Konsolitu winsi chakante sambata tikadar be galgala jechunis otabajirik demi sagal barakuma lamaf kudatokotti genduma gennata maryam jedam kanatti ityanan prata gendicha namota himbekam ne chubetin woranamun welkabate rotnisa halugouda ajjechara wotantou no lejechunis obba barrandu batani turan olitu winsa boda ana mandura gennata maryam itinamotni jiratan heddun garananno amarati bekata juru jechun jiratan gendicha tokko voe timejra
ዳድረን ዘውጣለን ነበር 46 ሚሊዮን ደረጃነት መኪና ዘውጣል
አኒ ገንደገነ ተማርያሚን ቡሌ ሀረገነ መለያች መንቱሬ ኩንኩላታውን ፊውም ስጉጋፊያን አፍርተሚ ጃታኒ ከኒ ነሞተፊያኒ ባን ገንድቸከ ይሰጥ ከነ ፍጅረጀቹን እንደንዳው ነሞቱ ማለቀ ደበኒ ሀሉቲን ምጀቹ ፍድዴው ካን ኩንኩላታ ደበኒ ሀፈንራን ከነ ባይነማ ናንኖ አማራ በከ ቻግኒ ጀለሙት ከምበቀቻጅሩ ነሞት ነይዱ ሰረሰይነኒ ጅሩ ከን ገረናኖ አማራት በቀታጅሩ ፊ ገረፎል ብራቲስ ሰበበ ያዱነገኛ ቀምኖ ፊ ጀዳ ነምኒ መቃኒሳ አከን ጨቀፈም ንጋፈቲኩን ከኔ ረቶ ቦበራን ዴቪት እንደኒጥሩ
ያስካሁን ሰው ይውጣ ነው ሚል መረጃ ነው ደረሰን
ኦዲፈኖ ነሞትኒ ባጅሩ ጀሉትኑጌ አንጋማት ነሞትኒ አንገመ ከባ ነው አንበኩን ቀው ኡምሎት ነገኛ ሞቱማ ዋንበር ከውልት ወይሱ መብሴነ ንጅረኒ ፊ ነጋን አከዴቡ ሆጀ ተማጅራጆቹ እንዱበተን ጫላ ተስገብይሱፍ ሞ ዋን ወጀታ ጅራ ጀረን ኢፍሰኒ ጅሮ ኦቦ አበራን
ያሁን አከባቢውን ለማረጋጋት
ናን ይቻላ ተስገብይሱ ዳፊ ናኖ አማራዎችን ተውዳኒ ኮማንድ ፖስቲ ወሊኒ ሁንዴሱ ዳፍ ከሮርሳቲ ከንጅሩ ቦሪ ኒምርከኔስና ቦሪ ገምከኔስኒ ቦታ ከኖጅሮ ሉታጅቹ አሊነጋ ገረድራኒ ተከዲሉ ጀጨ
ቶርበለ መድረ ጉዲሙ መተከል አናዳን ጉሪቲ ለሞትኒ ሂደተን ጅራቱ ተሸንተሚ ቶርባ አጄሱ ፊናኖ አማራ አናጃዊ ከሞ ጀለ መድረ ለሞትኒ ሄዱን ቃጤር ሞል ፈካታቲን አጄ ፈመኒሩ ጀለን ኦቦ አበራን የሮማ ከና ሰባ ሂማሊያ ዋሳን ኦዲፈኖም ከበሰማይንታን ዋንደር ባጅሩ ሐዋስኒ መድዶቶ ኦዲፈኖ ዱጋፊ አመነሞታን ሆርዶፉ ከባጀቹኒስ ኤርጋ ደበርሰኒ ጅሩ ቪኦኤፍ ናኮር መልካ ነቀምቴ
ከነን ኢትዮጵያ ከሰት ጅብን ሳፎ ከረከካሰን ለሞተ ኢትዮጵያ አለጅራተ ዩካንዳ አስፖራ ከሳጊቶ ኮ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጅራቱ ጀቹራን ኢትዮጵያ ታምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ይብሰከለ ሰከነን ዱበተን ይጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ከስ ሐለም ይጃዋብ ነገኘ ከሰታኒ አስ ኢትዮጵያ ከሰት ጅብን ሳፎ ከረከካሱ ጀራን አምባሳደር ማይክ ሬነር ገባሰስክንድር ፍሬው ያለን ቱሪዝ
ኢትዮጵያ ከሰት ተርካምፊ ፎ የሱ ካን ከከኡም ሰሙምቸ ሚስቴራ አብይን ጀልቀበሜ ደገሩን ጀልቀቡ ማካሴ ዩኤጀና ዩናይትድ ስቴትስ ይፈገላቱሬ ያዲ አምባሳደር አሜሪካ ብራ አመደጋሜሞ ሙምቸ ሚስቴራ አብይ ለሚወን ኢትዮጵያ ከነን ቢያላከ ሰጅራተን ተኮቶኮ ሱሚ ፈጫሰን ጀቹዳን ከንታን ኢብሰንሱን ያዶ ኢሳን ኡመን ዩናይትድ ስቴትስ ሁበቹሼ ከነት ጫለቀሴ ቱሬ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ማይክ ሬነር ጉሚ ሐኪሞታ ኢትዮጵያ አሜሪካ ካን ሆስፒታል ጥቁራን በሳከ እሰት ገገፈመ ረታ ሰዋ ደገስሰን ካናገርሲሳ ቂያፈተ ጅሩ ካን ዶጎጎርሰን አዳንቆ ደሚንሳ በዲ ካንኔን ሆርዶፍሲሰን ሰገለ ቪያደ ለሚወን ኢትዮጵያ መቃዳን አምባሳደር ሬነር carragari hintane garu jedan sagale fi yadi badi dagaman hangitokko lammi won Ethiopia kan ne United States ke sajiratan bira ba usati jedanir United States ke sat ittitole biyatti gaddisa godatani lafa Ethiopia rat jibbaf je kumsa kakasu jedan ambassadorich lammi won Ethiopia kan ne bi ala jiratan sana inna ibsan serafi wan American qabdu ke sakajur ya dafi walabatani ibsachu sajiru anacala jajjabe se kan ittaman unjiru kajedan ambassador renar American garu hammu masan bilisumma kenya halatti gafatama qabun ittigargaramuf ittigafatamni walo akkanurajiru anacala kan amanu injiru jedan yadi diplomatin America kun Dr. Abiy Ahmed torbandar be gafawi tata parlama afka dubbata walin kawal simatu fakkata
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ ኦሮምኛ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋም ይናገሩ
አዱኛ በካዳ ዳረ ከጅራን አፋና ማራ አፋን ኦሮሞ አፋን ትግሬ ዮካን አፋንን በየቲን ቀብዱ ካንን ብሮ ከዱበተን ረሄዱን ሳኒ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ካንንን ቀምኔ ሶፋ ዮካን ፎቴ ረታኒ ኡመታ መደብይ ረታየን ከይ ካንን ጀዳን ኮንኮላታ በበሬዳ ከሰታኒ ኡመተ ለፎዴሙ ዮካን ካን አውቶቡስ እንደሙ ፍሌ ማለቀከኑ ዳበን ካይ አጀሲ ጎተጀዳን ካን ኦድወፉ መሳኒ ኡመኒ ጋንጌቱ ዳሌ ካንን ጀዳን ዋንስላታኡ ሂመለ ገባሱ ጀዳን ገምተኮ ኢሳኒፍ ቡዴን ገመ ዩቲዩብን ካነ ጎቹ ባናን ገሊን አርገታን ኡመኒ ከኛሞ ገራላፈሳ አፋኒ ሳንዱበታን ከብየ ከሳ ዋንተፍ ኢሳን አመኑ ካናፍ ወል ኛቺ ሱጀዳን ዶክተር አቢ ኡመኒ ኢትዮጵያ ቀልቢት ዋሁባኑ ኑከነ ሜጅራ ዱጋፊ ዳራ አደባሱፍ ሁባኖን ኢላሉን ጅራታናን ሄዱኑ ረክሱጀዳን ደደብስነ ሃያን አኩማ ጅሩቲ ሶባ አከ ዱጋቲ ፉደቹ ሃዲፍ ኑጀዳኒ ነሞቴ ኑማን ሳኒ ሂምቤ ካምኒ ለለበ ሶባ ዱላ ጋንጌቱ ዳለጀሉ ለሚ ወኒ ኢትዮጵያ ቁልቁሌ ፈቹፍ ጋኡምሳ ሀቀባኑ ጀዳኒ ካንን ቢያላ ከሰጅራን ካን ኢላሌን ዶክተር አብይ እናዱበተን
እናንተ በአውሮፓና በአሜሪካ ሆናችሁ ይሄን ምስኪን ህዝብ ይሄን ዳህዝ በውሸት የምትጣባሉ እናልባት እናት አባት ያላችሁ
እስን ወሪ አሜሪካ ፈአውሮፓ ከሰተሰኒ ኡመተ ምስኪን ኡመተ ህየሰ ሶባን ከወልኛችፍተን አባ ፋደ ካንን ቀብደን ኦቦሌቲዮ ቦሌሰ ከቀብደን ታሪሞ ኢጆሌ ከቀብደን አን አስተአይ አክቲ ካራቲ ሲንቶዋዱ ዋኒን ቀምኔፊ ዋቅኒ ዱጋ ሙርቲ ሲንረታ ከኑ ጀደን ነሞን ነፋን ኢትዮጵያ አዳዳ ዱበተን ሃሞታ አኒፊ ሱሚ ፈጫሰን ሜቅ አከጅረን አርግኔ ረከጀደን ዶክተር አቢ ወራከሲ ዋቀዮ ሲንረቲ ሙርቲ ሃከኑ ለሚ ወን ኢትዮጵያ ገሩ በዲራ በረኔ ሃዴብኑ ጀደኒሩ ሙሚቻ ሚኒስቴራ አቢ አህመዲፍ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ያደ ወልት ዱፈኛ ቀባን ቶርባን ተቆከተ ወልድራ ዱበ ደጋሙ ሳኒ ዋና ከተሳ ወላፋን ዱፈዮካን ማሪ ገገ ፈመራ ከመደ ተው ወንበ ከሙ ቢንጅሩ ጀደ ስክንድ ፍሬው ፍንፍኔራ
ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ ዋዩ መተሮሞ ከነቤክቱ ላታ ገባታን ከኛና ኩርማል ካወልሳ ደርገጎ መጋላ ነቀምተ ጅራቱ ለንጮ ገመቹ ዳይሬክተሩ ካልሞክ እንደሳ ሙዚቃ ሳ ደርገጎ ለንጮ ፍቁ ወጂን አሰይ ዋኑፍ እርገጤ ሲናራ ለንጮ ገመቹ ስርቦታ ቀንጤ ካንሞ ባቄ አካ ዲባቤ ጂኦግራፊ አባቦ ኩጀደ መንፋ ሰገሌን ሆጀ ተጅራ ማንዱራ ቪዲዮ ዮካንሞ ሱር ሰገሌ ሙቁጣዬ ጀደሙሞ ህሪያሳ ለንጮ ፍቁ ወጂን ሆጀተ የሱዳን ጠገፈቶ ታብዳውቶ ተብረት ጃለ ተመጉዳ አርገተ ኩኖ ገራና ኮርመልካፍ ለንጮ ተንሲንደበርስ
ሙቁጣዬ ጀቹ ማለከቴ ንምቲ ቦዴ ከነቲ ሙታ አመገሩ ሰገሌዳ ሙቁጣዬ አካችረት ጀደን ንጀቹ ደንዳላት ለንጮ
ትርችለማብዩ ያርቶጎ ማገላና ዳስትሬ ስየችለማትነዋኑ ፊንኮ ማገራን ራፍትሬ ሜያደዱ ሴናኪ ያርቶጎ ኩንቼ ንርበጋዲቴ ስያደ ስዩ ነብስዋኑ ፊንኮ የሼ መቸጋሊቴ አሬኒንኮ አቱካ ድንበረዳል Arredi ko antuka galgalawari Iti sanyi enta to bride fala Dadu jedi ko antuate
Sito magalana daktare Yachilamad no wano fiko magarana raftare
Mugutaayechuna deebisiiti maa inni mugutaayechuun.
Mugutaayechuun dargaggeessa Oromoo duruu uleen gabaabdu jirti kan teessuma irra taa'ee harkatti qabadhee ture gurraatti gabaabdu sana. Mugutaayee jedhamtu dargaggeessa Oromoo naannoo Wallaggaa jiru yeroo deemu harka isaa keessa gadi keewwate ittiin diina sofirraa eeggata yookaan hin bareeda jechuudha. Tokkoffaa miidhaginaaf itti fayyadamu dargaggeessa duwwaa qabata jaarsoliin eeboo bodee yookaan hankaaksee fa'aa qabatee deemuu danda'u waan dargaggeessa itti fayyadamu sana jechuudha.
Amma dargaggeessi qabatee deemaa jira?
Amma hin jiru. Boddeetti deebi'ee jira kan inni of mul'isu aadaan Oromoo kana fakkaata ture dargaggeessi kana fakkaata waan jiru boddeetti deebiin ibsuuf fayyadamne waan ta'eef sasana finnee ibsuufidha.
Maal fayyadamte waan fayyadamte kanaan ammoo kiliippiin as hojjette yookaan suur sagaleen muuziqaa Mugutaayee as hojjette jaallatamu waan godhe sitti fakkaata?
Namni yeroo hundumaa wanta kan gooti jedhee yaadu yeroo argu yookaan immoo akaakayyuun koo akaakileen koo aadaan koo ni dhugaa kana waan jedhu yeroo argu hin gammada namni kamiyyuu. Keessattuu ilaala waan ta'eef shubbisni keenya kana fakkaata jennee gaafa aadaa Oromoo sana naannoo Wallaggaa kana fakkaatanii namoota kanatti ibsinu nama gammachiisa ergaa sanas hin dabarsaa jedhee yaada.
Waa'een muuziqaa durumaas keessa ture.
Durillee muuziqaa jaallachuu irra darbee hojjechuu seedhuuf akkasiisaa irra ka'ee hin qabuun ture amma kanatti dhugaa dubbachuuf garuu nan jaalladha keessumaa muuziqaalee aadaa akkas wantoota tiraadishin ta'ee nan jaalladha ofii koo tiyaatira baradhe. Yuunivarsiitii irratti jechuudha wantoota tiyaatira hojjechuu fiilmii barreessuu barreeffama walaloo waan akkas irratti ni hirmaadha wanti sun immoo guddatee gara muuziqaa hojjechuu irratti nageesse jechuudha jalqaba walaloo irraa jalqabe fedhi koo aartii mala aartiin immoo gosoota baay'ee qaba muuziqaan immoo gosoota aartii keessaa tokko waan ta'eef sanaanis kanaanis isuma fedhu keessan jira jechuudha.
Mugutaayee malee dibaabee fi abbaa bokkoo hojjetteetta yaadota sii qabattee dhufaa jirtu yaadota haaraa fakkaata dibaabee na ibsite natti tola maaliif yeroo dibaabee dhaggeeffadhu jaalala caalaa. Waan dudduuba jiru kan natti mul'atu waa'ee dibaabee irraa waan tokko tokko naa jedhiiti waa'ee abbaa bokkus akkasuma jalqaba garuu sagalee kee dibaabeedhaan ilaaluun barbaada.
Dhiittannaa nunnee na naagamtee tokkittiin koo maa naqamtee kaanis ganameera kaanis ganamuufi shaggee haadha naatu natti kootu dafee. Maalan beekaa na dhamaasa hamma namaa guute keessa ani hin beeku suma ni yaada naannoo kubuu humanaada
kana fakkaata ture.
Dhiittannaa nunneena naagamte tokkittiin koo maa naqamte. Kaanis ganameera muufi shakkee haadha naato natti kootu dafee haalan beeka na dhamaasa hamma namaa guute keessa ani beeku suma ni yaada naannoo koo humanaada.
Aduun kee maalirraa madde maaltu keessa kee ture yeroo kana barreessitu?
Yaadattas ijaarsaliin dur yeroo abidda bira taa'anii waan baay'ee fayyadamu isa tokko na dhukkube isa hedhuu hin fayyadamu isa tokko immoo yeroo dubbiin itti cimtu yookaan ayi dubbii kanaa isa hedhuu yookaan yeroo dubbii hamtuun ta'e keessa isaaniitti qulqullii wayii qabaatanii ittiin sanaatii ibsatu jechuudha namni maalli jedhee isaan jennee isaan beeku kana dabalate aadaama keenya keessa jira innaan garaatitti gubbatee jedhan sana ibsataa jechuudha walaloonchi keessa jirus jaalala isa ta'u qulqullii kan biraa aaduu isaa keessatti nan dhukkubu jedhee aaduun isaa qulqullii wayii garaa isaa qabaachuu isaa kaan immoo wanta itti garaa isaadhaan ibsachuu barbaade aaduu keessatti yeroo sirbaaru namni na fakkaatu hawaasa iddoo koo ta'e namni dhaggeeffatu of ta'ima dhaggeeffata jechuudha.
Abbaa biyya kooffattu dhokkee kaase biloof kumkumme sambeen na agarsiise duwwaal qabanne yoo sirbiin eegeerro diina aguugii ittuu beesna yeella.
Abbaa bokkuun rachalansa erga na message da tokuma saduga
ebo gachana tokuma no kolane dina erga no galle facham kumkum me sirbina
gamachun duga real satisfaction kan argannu gafa tokuma ni duga o gan sakesan waltan saduga walge fatanne ni suyo jirate da sai erga gaban suni
ebo gachana tokuma no kolane dina erga no galle facham kumkum me sirbina
namni kafakenya tilala turte enyu kanjedu jel qabana ka city
an modeli kan injedu ya tisot manu duraturan warina ka salamu ndene ka warina ka ebisa dunya ali birrafa baye sai tisot ma fa normo sirban kesma tisot nan no lega sa nan no abito kabeda fa duru no duru warijrani hundi sani de chen landa kesma de probishofa de benete chu gal jarifa kenya gari durgoman kaban even no jindurgomo mziyer njalu dalonna ma moro kajara wanta chapsebo kan wanta namake satta fojje chanjiru mamu hoye hoye de me studio tigale me bo munamni male wanta kas chapse dalo take satu wanta kas oromu maibs wanta kas mi de gina kabu dalo no jita njiru gadubachu garu kana bodde no jenna no jita de menega
ojin ke kun wanta tamojje chajiru tu muzika ke satte fo etaman gam yarga te rejete yaddo fi ke fi bakil akkan nagawt no monne du jallatu surbonni ke dubai tsage fetama jiru wawan sun ke sake jajjabina kami umme jira
awasni anaf feedback in argadu na tola garida buan arti ojjechura hargadu chala awas wontani silat sisela
oton kana ndigireme oji gari ojjechuna ndanda wontat jette jira
arti kesetti bekamarakun wonti baye ro baye sikabu dandetti chala ya malaka baye gafata malaka normally nemito ko hargachu qabu ko isaul majeru dagafata garu namotan kana nagar gara jechu chala namona bonno makabatani namona arti sa irati sponsor gochun ada amale fannatse gari danjela
lincho gemechu gudda sigalete ifadda gara lincho fikrut dem esin hiriyadas netfakata sirbaki kani mugutaye clipio kan kan su sagaletin kindai kan kindes yokanimo direct kan gode isada mutanno directingi ke yakatne timtum barbar jalqaba mutanno aqope suke malira madde benota tibaraturati hawasat ke sejraturati wanargi turrati malira madde mugutayero qopesitu me hala qopi masa gababna natin fulratto ji kambrorati hala kamidam jechu law kanati yak
druma ka zeron tv da wodo kanimo fodda television ilalo sirbota muzikota kanafan ormos kanafan amarat kanafan ingilifana dalan tur tren sane yuron lalu garwan ilalen nisu garon jero malif mi dage sedu chitita boru na yala ma yo jala fokisemo malif jala fokise dun number bada sana sana duduba sa gafan korocha dufu mo yo anate mo mal gochu nan da sedu mo yuchu nyir kabecho yo anate kanan goda yo anate kasin goda san kana gochu balle sane do kana tu goda kana godani je char redde bi yala cha gafan dufu na kesetti gudda cha dufe na moto bra ratirona hasarufu yadani kasu jalata maruf sanaboda kanakana kesemmo kacerrate kanibiyako kallicho gammachu alanam nijalachu endoni kopesu endechu yirowa hojjettu ga manni kuni sada sena kana imagination ke dibad battila fatti ko sitichima garu hammadan da ameti arga yada ko tikko tokko ti qera yada garu amma yawanti na koko ana qofamiti wondumti namabura ko yujur ana miti techu kanafi dibad battin ko ne garu akajal qabbiti jal qabbi gari da jedi na yada ko ti
amma oji wonger fulda toje surret itum foye se ifi gari ke
ntati atuma rachalati wantota cinematography jul qawadani zoni barno ta rachala barde directing gismo osto ko sondane akuma dipmani mummi barno ta ko tun barde ti rachala tokko sa itisene baruna nan daje ya da magaru be kum so wali kala kawbi ko silla ma to ko anin challe wanta fodde wali silla ma no wado fiko magara na rafare ya dusse na ke ya hosu ko jenar bagari te yada si yuno suono fico ye ye matagorti arredi ko tikot baraga ama yo mere wa mika roke enyure ukiska yo mere wa mika
leencho gammachuuf leencho fiqu arra vioetti ufani gabasa kenya na kormal kawlin gafif de bigegese na kamtra jechuuda udda galatoom sanna kanumantu murasa ganta kan rachledi mate adda tera magana nada tore the voice of america.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው።